Fox mate. Kama mapenzi chawi baby roga, nikamate mimi niwe wako. Mana unayonipa naogopa, kisubutu mina kata kwako. Mwenzako kwako sino janja, wendo changu chana, tujigubike tulale. Michezo ya kushuka panda, usijeni panga, penzi langu lidolole. Kama kulia nitalia nawe, na, na. Mana mti mama ndo upigwa mawe, na, na. Nikuvishe pete baby tuwane, na. Kama si wewe mwingine na ndo kumvisha. Baby you wanna marry, baby you wanna marry. Akisha tunde kwetu, ukamuone papa na mama. Baby you wanna marry, baby you wanna marry. Tupande hata boda, tufike nyumbani kwa papa. Baby you wanna marry, baby you wanna marry. Tupate mboga mboga, samaki na nguru kwa sana. Baby you wanna marry, baby you wanna marry. Nimepata sazi yangu, nani anitosha tosha, nashindwa kufurukuta, ananipa raha tupu, naishi wangu vuka bisa. Tochamuana kama ngaranga, michezo ya kibaba mama kujificha. Amelijaza ube limeja, nikwake naishi wa sera mama sita. Kama kulia nitalia nawe, na, na. Mana mti mama ndo upigwa mawe, na. Nikuvishe pete baby tuwane, na. Kama si wewe mwingine na ndo kumvisha. Baby you wanna marry, akisha tunde kwetu, ukamuone papa na mama. Baby you wanna marry, tupande hata boda, tufike nyumbani kwa papa. Baby you wanna marry, tupate mboga mboga, samaki na nguru kwa sana. Baby you wanna marry.